Walero nge nakuzo mwezi 3 Mai 2022 mukaga lunaku lwensi yonna olukwata kudemberi abanna mawulire iranga banna mawulire okwetolola ensi yonna batunulira engeri edembe lyabwe iriisiddwa mu mwaka oguyise n'emyaka emirala egy'emabega n'okulambika ebiseera ebijja eby'eddembe lyerimu n'engeri ye banna mawulire gye bayinza okukuumibwamu nga bakola omulimu guno. Emikolo egya Uganda gigenda kubumbujira ku UBC, Uganda Broadcasting Corporation, ekitongole kya gavumenti eky'ebyamawulire, era nga bannamawulire bakedde ku makya kuno okutambula okuva ku UBC ne bayita mu bitundu ebitali bimu ate baddeyo ku UBC olwo balyoke beegatte ku mukolo gwonna ogwawamu. Batambudde ne minnombezi wa minisita avunaanyizibwa ku by'empuliziganya ne tekinologiya ya Godfrey Kabyanga era omusasi wa Fedik Mvule ali ku mukolo guno.
Tuli mu kutambula tuvudde ku UBC tugenda kutambula tuli kati wano nga katikati tugenda kumala tuddeyo ku UBC. Olwa minisita olunaku lwaleero abamawulire bakuze olunaku lwabo lw'abamawulire naye gwe nga minisita sector minisita kikyogera ku lunaku lwaleero. Olunaku luno lukulu nnyo kubanga kati lunaku lw'abanamawulire bajaguzaamu eddembe lyabwe ate era olunaku fenga gavumenti lwetuwuliriza abanamawulire biki ebibakosa ate ngeri ki gyetuyinza kutumbulamu empeereza ya mawuli ese olunaku lukulu kikyoyogera ku ddembe ly'abamawulire mu ggwanga olowooza weriri mu ggwanga lino eddembe ly'abamawulire weriri naye bafunyemu okukosebwa kutonotono bwetutuuka ku emikolo nga yabyobufuzi olowooza babadde bafunamu okukosebwa kutonotono nabakumaddembe ffe nga minisitule y'ebyamawulire tutayogeramu naba abakulira ebitongole by'abakumaddembe ndi abamawulire at least babalekere eddembe bakwata amawulire naye ate nabo tubakubako mulanga abamawulire nibwolaba ndi embeera si nungi toyisisinga kubigendamu you should also protect your heart your life naye eddembe ly'amawulire weriri naye ate banamawulire kati bangi ababisoma n'abatabisoma bona kati banamawulire naye ndowooza eddembe weriri
bwe twogera ku nsonga y'amateeka tuwulira nti mwenga gavumenti muteekateeka okuleeta amateeka g'ebyamawulire amateeka gano ge mwagala okuleeta gagenda kufaanana gati
tulina amateeka mangi twagala tugagate tuleete eteeke limu kati bwe tuba nga twagala kukyusa kintu kyonna kikyuse eteeka limu
mutandise okuvunaana bablogga bablogga bwazza omusango kuba balina social media accounts balina TikTok balina YouTube nemumugamba yeetaaga okufuna license okuva mu UCC omuntu